Yesu, just enjoy him moment near kwako. Yesu, furahi tu sababu hizi sifa zote ni za kwako. Yesu, just enjoy him moment near kwako. Yesu, furahi tu sababu hizi sifa zote ni za kwako.
Baba sitani kuambie uliofanya kwangu kipindi kile, uliniponya hata nali ile nikashukuru. Hivi we ni wa namna gani, namna gani? Umenipa ipumzi hata uhai, hata uhai. You never fail me, you never leave me. Leo sina mengi na cha zaidi, naomba keti kwenye enzi. Porque se faz enjoy.
Yesu, just enjoy him moment near kwako.
Enjoy.
Yesu, furahi tu sababu hizi sifa zote ni za
moment near kwako. Enjoy.
Yesu, just enjoy him moment near kwako. Yesu, furahi tu sababu hizi sifa zote ni za kwako. Unanisaidia, unanishindia.
Mara zote nikileta maombi yangu, mara zote nikileta mahitaji yangu, unajibu kwa wakati, tena zaidi ya vile nilivyoomba. Bwana, mimi leo sileti maombi wala sileti mahitaji.
Zodan.